Continental za nini? That's it. Kabime kushinda, just don't touch it. Mkwanja first, afu tuberonge badai, tuberonje. Hicha isi minataka chaja, ina charge faster. I'm back to the throne, na mamori my shutters. Thunderman minitona Loki, akidiru Asgard. Kimbala na zoza zile za kishaglangu na on my shoulder. Ana digi ganja, sare story za kuangalia demo na toju kumaster. Grrrr, usikia ina clutter. Boxer, TVS, Skygo. Senkena roramba bila kukagua pancha. Kukerekezo ni shida za my last bone. Maza, 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 maza. Niko kwenu pa nje na mtu rai na jazwa. Itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa. Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang. Itakuwa case closed. Mrenga ni gazla. Itakuwa case closed. Mustang, mrenga, gazla. Itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa. Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang. Itakuwa case closed. Mrenga ni gazla. Itakuwa case closed. Mustang, mrenga, gazla.
G-bag madiwa, lafu, T-bag maziwa, napelekea wife. Keep off marima, niko sipping mamzinga, usinyaribia psych. Niko na fruity loops, na passion, as me ripe, yani full of life. One mic ili nipea five, wena konoko 9 to 5. Nilienda disco, kota jiko, red flag, nikatoka mbio. Nikarudi riko, sisko, just take a bit, nimepigia skilo. Off, road to seaboard, nina mafans, wana shop juu ya tiplo. Na sifoski bro, ndo ni make sense, ila money flow. Emergency kadera, stop ya sigara sai sai. Utiaji wa bera, kawe ni mjanja, tuishie chuan for east. Wametokea na Vitski KDB 5-6. Ambia bichu wako atoke, kuna mziza jo fai kufinyu. Tajiko uligonge hustler, man samburu. Mini rustler, na niko na land kamulu. Into the badlands. Kwa hivo, ambia mea miwa si face laws. Na kauna nitaka, welcome to gangland. Case closed.
Itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa. Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang. Itakuwa case closed. Mrenga ni gazla. Itakuwa case closed. Mustang, mrenga, gazla. Itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa. Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang. Itakuwa case closed. Mrenga ni gazla.
Itakuwa case closed.
Unani
tisha za macho, nuko na mdomo atuele wani. We msichana wachana na skazo, kili atakupea ni kei na bangi. Rende, wrong, bado, mina shanga hizo zenu ndio gani. Squaggy, fiti na fashion, lakini nkidunga bei gali. East, vele na tepa, steamy kizidi unatema ketepa. Kwa tiplo na washo wakiteta, moshi kwa keja nkiseti kiateka. Chunguza nkicheka, nikisikia fiti wanadai zimeshika. Hey Alexa, nicheze ngoma moja mupi ya Easter. Nilienda against odds nikishika penso. Inakuwa case closed. Buda wacha keja mimi ninataka esto. Simu ni mteja nikiingiza gariko. Unataka pesa na unanitumia please call me. Miss Bongi you wanna snitch on me. Untumie dema ni kepishori. Lakini niko rada siezi chishwa ji.
Itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa. Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang. Itakuwa case closed. Mrenga ni gazla. Itakuwa case closed. Mustang, mrenga, gazla. Itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa. Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang. Itakuwa case closed. Mrenga ni gazla. Itakuwa case closed. Mustang, mrenga, gazla. Itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa. Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang. Itakuwa case closed. Mrenga ni gazla. Itakuwa case closed. Mustang, mrenga, gazla. Itakuwa case closed. Fuck your mother, yasa. Itakuwa case closed. Check it dosh na pull up na mustang. Itakuwa case closed. Mrenga ni gazla. Itakuwa case closed. Mustang, mrenga, gazla.